Ngagali mu tundu tundu ya Great Lakes Region, gaweredwa magezi okukolera awamu okulwanyisa entalo n'obutabanguko obutagwa. Awatali ekyendwadde z'emitwe zigenda kufuuka kizibu ky'amaanyi nnyo mu mawanga gano. Ebiwandiiko biraga nti abantu abawangangusibwa olw'entalo n'obutabanguko obuva mu maka beeyongedda nnyo, beeyongera buli mwaka naddala mawanga agakola ebbendebende lino erya Great Lakes Region. Great Lakes Region ekolebwa amawanga okuli Uganda, Kenya, Tanzania, Burundi, Rwanda, Sudan, South Sudan, Angola, Central African Republic, Zambia, DR Congo ne Congo Republic. Era abakungu abakwatibwako ensonga ezo okuva mawanga gano bakunganidde wano mu Uganda okubaganya ebirowoozo ku ngeri y'okutaasaamu abantu abakosebwa endwadde z'emitwe eziva ku ntalo. Mu lukungaano lw'ennaku ebbiri olutuumiddwa International Conference on Great Lakes Region and Regional Training Facility lutudde mu Onomo Hotel mu Kampala. Olwo abakulu baakusazaamu amagezi ku ngeri y'okwongera obujjanjabi kw'endwadde z'emitwe n'okubudaabudaabu abakoseddwa mu nteekateeka y'okubuka z'emirembe n'okumalawo entalo n'obutabanguko mu mawanga ga nnamukago. Ambassador Dr. Edith Namutebi Nsubuga, omukwanaganya w'omukago guno mu Uganda era nga yakulira ekitongole eky'ebyokwerinda n'okubunya emirembe, minisitule y'ensonga z'ebweru, asinzidde mu lukungaana olwo n'asaba mawanga okwewalira ddala ebireeta entalo
mu maka, mu regioni mwonna, kubanga tumanyi nti embeera y'omuntu singa tekwatiddwako mu mbeera ye n'abeera nga awulira ng'anyigirizibwa, n'abeera nga awulira nti alina ebitatuukiddwako, tasobola kufuna mirembe. Bw'atafuna mirembe agimalako ne balirwanabe, balirwanabe bwe gibagwako agimalako n'abamuddiridde. Kale tulaba nti embeera eyo esibetedde okuba nga tetuva mu ntalo mu regioni yaffe, kubanga tulina bawaŋŋanguse olw'okuba obutabanguko, tulina abatalina we babeera olw'obutabanguko. Kati abantu abo baba nti bafiiriddwako okulaba nti waakiri baddaabirizibwa ne bajanjabibwa ne bafuna okubudaabudibwa bajja kuddamu era bakole obwegugungo ate obukosa era ensi yaffe.
Ambasada Namutebi agambye nti amawanga geetaaga okubaga amateeka gakugira obutabanguko n'okubuka z'emirembe, kubudaabuda abakoseddwa endwadde z'emitwe oluvannyuma lw'entalo n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo.
Kya mental health kiyingizibwa ne mu misomo ekigenda maaso. Ministry of Education oba ekitongole ekikwasaganya ebyenjigiriza kikoze kinene nnyo era policy weri ku nsonga eyo. Kati ne mu region ekigendererwa ne region zonna ensi zino 12 fenna tubeere nga tuwogera kimu, tukola kimu, tukwasaganyiza wamu okulaba nti ate bwe kigwa ekkongo tekidda Uganda, kiva e Uganda tekidda Burundi, kubanga tulabye nti Uganda bw'ebanga teteredde oboolyawo ne Rwanda tesobola kutereera, oboolyawo ne Burundi tesobola kutereera, kugamba eddembe mu nsi emu litubuya eddembe mu regioni mwonna.
Mu mbeera eyo amyuka ssenkulu w'omukago ogwo Ambassador Yasser Ibrahim Al Muhammad okuva e Sudan agambye nti baluubirira okumalawo emizi egy'okabasanya abakazi, okukusa abantu n'okubukaza emirembe era nga baagala n'okuzimba ekifo abantu bakoseddwa emitwe we bayinza okukuumirwa n'okuweebwa n'obujjanjabi. Ellen van der Dandaveen okuva ku kitebe kya Budaaki abamu ku bavujjirira omukago guno mu nteekateeka y'okumalawo obutabanguko agambye nti kisaanidde n'okulowooza ku baana abalenzi n'abasajja abakosebwa essira balisse ku baana nti agambye nti kisaanidde n'okulowooza ku baana abalenzi n'abasajja abakosebwa ekisira liteekibwe ne ku baana abawala so si basajja bokka. Honorable Janvier Ndrahisha akulira omukago gwa International Conference on Great Lakes Region ku lukalu lwa Africa yagambye bakwongera enkolagana n'amawanga amalala okubaamu emirembe ng'omwaka 2027 tegunnayita.